embeera y'obudde egenda ekyuka evuddeko akatyabaga ak'enjala amawanga ag'enjawulo olw'ebintu eby'enjawulo omuli emiyaga nga Hurricane Melissa mu bizinga by'e Caribbean kw'oteeka omuyaga ogwa Typhoon Fongwango mu ggwanga erya Philippines kakati emiyaga amataba ekyeya bivuddeko obulamu bw'abantu okutaataagana ne bitabangula ebyobulimi n'obulunzi nga emmere tusobola kutuuka mu bitundu ebimu kakati bino bw'obigattako ensimbi ezivujjirira eby'emmere ezigenze zikendeera olw'abagabirizi b'obuyambi okubijjamu enta kyongedde okuteeka amawanga mu matigga era bannansi b'amawanga agawera boolekedde obuzibu bwennyini. Richard Charlton ono y'atwala eby'embeera y'obudde mu kitongole kya WFP ategeezezza nti okulinda omuyaga gukube wabeewo ekikolebwa nsobi y'amaanyi. Agamba nti bulijjo bwe beetegeka obulungi basobola okutaasa obulamu bw'abantu era ng'enteekateeka eno erina okugenda mu maaso baleme kulinda bizibu kugwa balyoke babeeko kye bakola. Omwaka oguwedde gwokka ekitongole ki WFP kyawaayo obukadde bwa dola za Amerika 361 okukuuma abantu obukadde obusoba mu 6 okuyita mu nteekateeka yaakyo eya yinsuwa okwetoloola amawanga 37 mu Africa, ssemazinga wa Asia, mawanga ag'ebizinga by'e Pacific, Middle East, Latin America, kw'ossa n'ebizinga by'e Caribbean.